exclusive from cleanjams.com.
Kanisi vumele ningoma, kanisi vumele ningoma, kuleli standwa sam ingoma, ikulelu love you am ungai. Kanisi vumele ningoma, kanisi vumele ningoma, kuleli standwa sam ingoma, ikulelu love you am. Oh ah ah ah.
You my motivation, yeah. Ni kufun every morning, kuseni seni, kukacha kwa fee, pate ya pita noko napo. Mbona kwa tina taking a L like chapo, nifuna che kwa nginga nawe monga ndiwe ntambo. Let me prophesy, basi nilisemu mboro, niza kutausa, niza kuzungulusa chalo. Paka wakazibe rafikidi ni wa oyo. I'll bless you, impress you, refresh you, kukumbesa nyunyu. My love, my boo-boo, can't stand at siuri mugyubu. Nifuna check kamba nawe, kuhamba nawe, kala nawe, kujaiva nawe, kupela kuzedi na kala. Paka niko tile wana wangu zulo mama, diwe wanda.
Kanisi vumele ningoma, kanisi vumele ningoma, kuleli standwa sam
ingoma,
ikulelu love you am ungai. Kanisi vumele ningoma, kanisi vumele ningoma, kuleli standwa sam ikulelu love you am.
Oh ah ah ah.
Ingome mnandi, ingome mnandi,
kulela wena my baby, we my baby.
Ingome mnandi, ingome mnandi,
kulela wena my baby, we my baby.
Chaume Maurice Molele Mokosi Kutikle Mubanga Weupe Benjamin Zite Gabriel Kaoma Malekano Chishala Patrick Agarama Kata Sarazede Vuyo Mbita.
Exclusive Lay from
by Sanga. And baby, you know, Mr. Koma. Yeah!